Mbwatyo bwayogera Mukama eri abantu be nti mukomewo gendi mwemwe n'abaana basesetuse nange n'abawonya. Yeremiya 3:22.
Feels kabaka
wali wegobye mu maso ge nogenda mu nsi ncoyiye bwe watukayo nabyo nebigana katulyeyo osobeddwa va mukwe kubagiza kyuka wenenye osasirwe kubanga Yesu nze kyemmanyi tagobera bweru era kuli nze tuddeyo mu maso ga Mukama tuli nze tuddeyo kuta kumaso ga Mukama nkuza lwacho lemedde bweru bobulamu buli eno mu Yesu munonyo w'omukwano nga kyayinza okulabika nga kyatudde ku ntebe y'ekisa olwaleero njiri olw'enkya musango nze naawe tuddeyo Yesu ayita aita tulinze leno
tuddeyo
tangue tangue
tuddeyo
noyo mugambe
Mukama tulinze tuddeyo
tolowoza nti gwe we wagenda ne Mukama naye yakugoba tolowoza nti eyo gye watuka wala nnyo tosobola kusasirwa kubanga nze kyemmanyi ku Yesu yasonyiwa bonna abeenenya ekirala kyemmanyi ku Yesu yatereza byonna ebisobye kati yanguwa tolwayo yanguwa
tuddeyo
Yesu alinze
Mukama tulinze tuddeyo
tagobera bweru bajja gyali
tuddeyo tuddeyo
jangu munnange
Mukama tulinze
fenna tasosola mu mawanga Yesu tagobera bweru atulinze fenna.